Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio tamani oɗo saaha sakik moɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Sylla Bamako Gagny Kanté wonani en to ɓoggi jannde to. Taƴoral ka heɓaaka e dow wirfugol laamu lekkiɗal le ñalaaɗe ɗiɗi garooje ɗe hono no sarti o wiiri ni. Sema hokki taƴoral wattu hono noga e lewru juillet ndu plateforme noon fayse ana jaɓani ɗum hoolaaki. Heedi wonɓe e ley laamu hakkundeejo o kidal o eɓe naakini e dow tabagol wattu cartaaɗo o. Hooreji muɗum holliti no wayde de inaare wore ni fawarde e wayde amaana yambereeji wirfugol laamuji ɗi fuu ana hollita wala fof ko huɓindi. Sodde se jetto heddiɓe ley tuuna hijande ñande jeene lewru juillet le région menaka o kewtama faaɓe cuurama keñe e wi laamiɓe toon. Batte laayi bonɗi ley wattu ndungu o yawara le Bamako ana ɓuri muɗude jalo tiɗde. Ndenno donnoɓe dow laawi ɗi belaka gaɗi noddago fewde laamu o yalla ana huncana ɗum hoore. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Balɗe ɗiɗi pade wattu eƴaɗo o warde wirfagol laamu lekkidal ana e sikke sakka. Yo kawral hakkunde guɓe ciñiɗe kawral ngal eƴino ñande nogay lewru juillet ndu. Nenno sema hokki taƴeral muɗum ka noon hooreɓe plateforme e ka mbi ana cikkiti laatago muɗum fayse calanaki wattu o. Keɗɗan Oumar Wagal e Mumin Sendebou fa ɓeydoroɗen faam.
Anni o ɓamanoma ilali nogay lewru juin ƴaɓɓinoon nduɗo laamu o hani wirfitirade toon. Guɓe nodditirtoɗe aza waɗɗeɓe kollitiwide wattu keƴaɗo ñalawma hannden o ɓe jeey fuu ko hattatɗi ɗo golleji waɗete. Keɗe kanko Mohamed Jeri Maygo yo goto laamiɗo guɓe ɗeɓe nodditirta aza waɗɗe komo sifi dow hen.
En tout cas nous on le tient quoi.
Min jeɓɓi wattu kertaɗo wala komin gatta haɗuɗe fuɗɗugol golleji ɗi nogay lewru juin ndu. Haɗugol mu yaltata bangge me. Haɓɓo wona hakkunde amen e guɓe ɗe. Haɓɓo wona hakkunde me e laamu o du. Ɗum jiɗumi haalande on. Miɗen gondi e tewtude dabareji fa huncane hoore ndenagu de leydindi. So woɓɓe ana jogi aniyaji goɗɗi minen kay dewrol ana
heddi.
So ɓamin fa laamu o wirfitigui to kidal toɓe kollitiwde gouverneur o kañe laamuji hakkundeji ɗi fo yimɓele muɗen kani joɗɗine le capantati lewru juin ndu. Caggal muɗum ɓe tawdini ɓeydu joƴƴine. No ɗiɗo golleji gorinno yimɓele laamiɓe guɓe noddirtirtoɗe plateforme ɗe ɓe kollitiwde ɓe cikkiti no ɗiɗo golleji kani ƴeŋirde. Keɗe kanko noddirteɗo Biga Ag Hammeduno yo neɗɗo plateforme komo sifi dow hen.
On a déjà fait des réunions préparatoires.
Min gaɗi ɗi bateau lalilanade. Le bateau ɗiɗi ɗe fu sema holliti wiide o jaɓɓi wattu sertaɗo. Kana hani hooreɓe guɓɓal ngal ngara. Yalla ɓeɓe jaɓa ɗum bangal politikaku. Ɗum woni koɓe ngaɗe. Ɗum laaɓa sanne kay. Wirfitagol laamu o watte. Miɗen mbawi holude ɗum. Saabi dei satu fu yimɓele kinniɓe ɗum ana ngara.
Ngoɗo heeɗiɗo yo golleji no kaldal e kawral ngal han teɓrede leleji ndi. Caggal muɗum soɓomi fa laamu wirfitiki to kidal toɓe ƴeeyal hono ɓe kani joƴƴinirde guɓe nodditirtoɗe mokko ɗe. Le ɗeɗo guɓe yimɓele temeɗe jeegom kani tawede ley hen. Sinniɓe kaldole kawral ngal hon fo waddan yimɓele muɗum temeɗiɗon.
Hono jokka ardo laamu hakkundejo kidal o holli hono nakinare ka fewde e tabagol wattu noga lewru juillet ndu. Nenno e wi makko ɗum wirfagol golliɗo laamu holnaki batte ko wodi toon hannden ko. E wi Abba Ag Kazinaka anniyaji ndenagu hono amanaji ndenagu kuɓidaki du hono yambereji wirfagol laamuji ɗiɗo fuu lanninonaka. Nenno kanko Abda Ag Kazina o jokka ardu laamu hakkundejo to kidal to wonko hadde Intala Ag Bilal. Keɗɗana Oumar Waygalo.
Wattu joni o wala fuu ko mbawmi wiide on yalla heeƴoji ɗi fuu jaltinama ley hen kabaru ndenagu no worrino ɗum laaɓa. Ñalawma hannde oɗo kidal ɗo wala fuu heeƴoji jaaɗi jaltinaɗi ley hen yalla yimɓele laamu hakkundejo ana joƴƴine fa yettoyonoɓe kani renirede. Mi anda yalla laamu hakkundejo ana heeɓa wirfita toon ley nogay lewru juillet honno ɗum haldirano. Minen yo yimɓele suudu ministre huminiɗo kabaru haggitere laamu ley nokku o kañum fammintami no ɗiɗo golleji gorri. Ñalawma hannde o wala fuu komin famminimi no ɗum worri. Arande ni kayi ana kalano le fedde hannde jokkitade kaldal e kawral ngal no laamu o hani wirfitirade toon. Wala fuu kabaruji komin jogi honno yambereji ɗi kani waɗirde ley nogay lewru ndu yalla laamu ana wirfito.
Kala ko jiɗɗon faametaɗo oɗo mbawi foɗal fewde BM amen Facebook na Twitter. Oɗo mbawi ɗo hollitinde hakkillaji moɗon de noddude numéro ji 75 84 11 11 nadi 75 84 12 12. soldat sen jetton heddibe le base region menaka njitama kenya be soldat sen yo majinobe ila tuna hita e tuna hijande mu enyande jene le rujuende be ciurama kenya menaka to e wi lamibe hedton ka ya wara wattu dungu le galdur bamakonde an buri modudi jalo tidde batte no lawi di ngorrini nen edu e ko torri hono donnobe dow lawi di fa hono kasaraji lawi punti hen batte bonugol majji nen yimbe belaka e majjun ngadi du noddango fewde lamo yalla ne kuncana dum hore kedde no umar waygal e momin sendebu fa bedra dum fam
mudan le dati bamako di nokule goddo noddo tede falaje bananka bugo e yirma jo jamare donnore to mobilaji kade moto ngaji kulli tidallaji mudde no di do golleji ngorri tonno watu jona be ngadi noddango fewde e lamobe bi so bani fan dungu nati e mata dido tidallaji le dati
on appelle les autorités
min dada illamu o wadan ko waawi fu yalla o mo intina laawi hitane fu idum mo intine ka wala ko dum nafi wakati dungu diama anadaro do laawi donugol moto ngaji e mobilaji do majju anati himbe le kumani be mo intingol laawi anankani wadude dum faagasa yalla mi den chulta ko be ngatta dum faagasa mi den jogiti dalaji wakati fu lawol bananka bugungol mi tayki
so hewbe donno mutew ngaji kanye mobilaji di koliti widati di woni ko modja duwane ngobbe le leedi meden di kanye tawda ko do odo hakkile do koliti di do dati muddinama duudu nyalom hande do muddetina ka kasal tagal mudum dube beedi wiide dati di fosi jongol ko galale he don diam han jabirade kebe kanko no dutte do forota birema o yo gollo nokko no dutte a zero route ko masifi do hen
laawi bamako cappan e jetti le temedere fu hindi idin kani mo intina sembimbinede e haybede wattu fu satu diam anadaro dullawi dum dogata so dum boyi do majji kambar mu idi ngon
fa keben pewte dido tidallaji himbele lamibe azerutu do bomoko dobe koliti dati ngondi le lamorde fu kani kewtede nyaloma hande o cagal mudu dido dati na kani wutede kede mo fa hande
lawi di deddi mo ina mi den kani fuddude haybude di satu fu ko taykiti en joni yo tidallaji bangal chenan lawi mi den kani humpintinde dum deno mi den kani mi jade e jo ingol hejo goddo hono saude goriyaji le denede yalla diam kambu anadoga
wadda bare jo gondude fiyede le hin faa dido dati moddintinena debde odo jababu yafa wattu dimi noddo suudu sarwusu humnindo kabar dido golleji de wala fu ko be jabe sifade do hen
Union Européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sen garti e kabaruji region ngaji meden di keben fam tan hono le region kulukoroto ka yimbe ket njoyon keddi ke hen ana buruji temedere barmube e li kasaraji lawi kanyi angaraji goddi le lewru jien jappindu yo tangande gollede pompier en region andin di do adaduji den du burti ke di lewru me jappindu du do fay goto ka hedda ke hen dokal wadi du le suudu atimebe David Leroy wondu katito yo dokal walda hono jigiya malinkobe njolal jodi be France non nenno kaaki haro chaldi on kadule nyamuduji faawarde matlangaji kanyi e cenata faabeedi hen du ujinaji nogay ana e li dokangal dokal wadi du fewde e be ndiyam tobo bonnani du fenyango kamudu wadi bonandaji to banamato kenyen li toboji chatudi ngosami e do galle goto boron fa taton keddi ke hen suka mo dubi nay ana hen fa warde e mo dubi jeegon fu ana hen nen nan jeddon ka barmi goto o non ana nawni fa sanne o horaka nabama holle amadu suudu dogotoro banamato fa sawre on cukale dewe nge dubi sappe godu suutama kiki de kenya le ngalluro ansango le region kidal nen no yo yimbe le region gaaw nenno yo yimbe didon jogibe kaborde namrigel sembe sembe wattune ngel yahanno yaadanna e gidiragel maggo lumaton seeden hewbe ka kolliti yo heedi kerol niger ngel nebbila yo di ngoni sembe kabaruji di me jogani on kede dal faande yewtere ma ana yeso yen tawde jangu